abamu kubalabirira abaana abaliko obulemu mu disitulikiti y'Mukono bavumiridde omuze gw'okusosola abantu abaliko obulemu ogukyalemedde mu ggwanga gwe boogeddeko nti gukosezza nnyo abaliko obulemu n'okusingira ddala abaana abato. Bino byogeddwa okuzza ekitongole ekijjanjaba n'okulabirira abaana abaliko obulemu ki Afayo Child Health Education and Rehabilitation Unit Acheru Kabembe Mugombra ye Champs mu disitulikiti y'Mukono Joyce Kayaga Kalinda bwabadde yeetabye mu kudduka emisinde mu bunabyalo mu kibuga Mukono ekigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okulabirira abaana bano abaliko obulemu.
Oyinza obutamuwa kikumi omwana wange aliko obulemu naye mufiringe ku mutima go. Ntubatula mu taxi tomukuba nkokola tubadde tulina omwana eyo gwe tulina ku kifaananyi mujja kumulaba ayina ekintu ekyazimba wano ng'agenda ku Cancer Institute okufuna eddagala, naye nga bw'ayingira mu taxi abantu bafuluma. Omusawo amutwala n'angamba mami olumu tutuuka leti mu ddwaliro lwa nsonga. Bwe tuba tuyingira bwetu abali mu taxi bafuluma ne basasula ne bakola tebaagala tula n'oyo mwana. Bwe tuba tubasasulira okuva eggulu fe tusooka mu bbaasi ne tugamba wa bbaasi kasitatukkiriza ne nsasula siiti y'emabega yonna abantu tebaagala tula n'abaana bange baliko obulemu.
Joyce Kayaga Kalinda ategeezezza nti basanze okusomozebwa kw'ebbula ly'ensimbi okulabirira n'okujjanjaba abaana bano abaliko obulemu.
Twesanze nti abazadde betuwangaliramu obusobozi bwabwe tewenkana. Waliwo asobola okutolera omwana emitwalo 10 okulongoosebwa, waliwo atasobola kutolerako na ddala. Kino nkirabyeko kagaawukana. Katwagenze okukiraba nga twetaaga okufuna emikwano okuviira ddala wansi we tuweerereza, kwe kukwatagana n'ebitongole, kwe kukwatagana ne ba businessmen, kwe kukwatagana n'abakulembeze ng'aba Rotary Club, Obwakabaka bwa Buganda, okulaba nti tuguduukirira omulanga ogwakwasaganyizaako okutereeza abaana.
Nkunda Godfrey nga ye ssentebe w'olukiiko olukulembera abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'Mukono agambye nti bakola kyonna okumalawo embeera eno ey'okusosola abaliko obulemu.
Tulina ekizibu eky'okusosola abantu abaliko obulemu, twagala kukitandikira ddala mu baana. Abaana tubasomese nti omuntu aliko obulemu alina omusaayi ng'omuntu omulala yenna, ate obulemu obwo bw'omulabamu sikyali. Twagala n'okukiteeka mu bantu bennyini abakulu nti omuntu aliko obulemu tomutunuulira ekyo nga bw'ali, naye tunuulire ekyasobola okukola. Kubanga tutunudde abantu abaliko obulemu balina ebintu byebasobodde okwekolera ate ne bano abayita abalamu nga tebasobola bikola, n'olwekyo ng'abalala baabakweka bukwesi abalala ate n'obasanga bali mu mbeera mbi, njagala kuba mulanda okukubiriza abazadde okuba nti abaana bano tebabakweka. Buli alina omwana ng'aliko obulemu mutwale ku assessment.
Pulezidenti wa Rotary Club Tabiri ye Mukono Moyo Albert Sebutta nga yabadde omuddusi omukulu agambye nti bakukola kyonna ekisoboka bakwatireko abaana ab'engeri eno.
Tulina program ya maternal and child health which we run as Rotary Clubs. Tulabanga tusobola kwataganira wamu ne Acheru ne tubanga tuyamba ku baana bano mu mbeera ze balimu. Banaye kati madensa abantu wetuva wano tugende nga ba advocates b'abaana bano n'abantu bonna abalina obulemu. Si nti no like nga bagambye nti okubeera omulema si buteesobola. Enkya ojja kusanga omwana oyo nga ye minister. I think kati tetusobola kubeera wano nga tulaba abantu bano ne tugamba nti tebalina value oba tebalina mugaso. Omwana oyo saawa eno waali he also has a bright future. Tomanya Katonda kye yamutegekera.